Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde ɗi min jogani on beete talatare noga e ɗiɗi lewru décembre hitande 2020 sakiraɓe heɗiɓe jan waale moɗon yamde dieyna ƴaɓɓurke silmaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niali bulɗo kabaruji ɗo nu jirete ɓoggi jande to. On kumbitede wiide wala fof ko yaltita fon ley kaltidal hakkunde laamunkoɓe laamu hakkundeji o e fedde golloɓe mali INTM ley o wattugoto kuma daw en darni murtere muɓɓen golle nde anda kande timmata tawtude INTM. Covid-19 rafi teddengal dabriji kesi gouvernement o ɓami anatawi ka leygal lure bamako nde barŋaji kañe e nokkuji ñamduji cottateɗo won restaurant ŋaji kanoɗi uddede ana keddi ana udditi. Chrétien en protestant kañe e catholique ana darta gonɗimɓe ka dina teddina dabriji mbiyaɗi ana ndenda yimɓe ñaw coronavirus o ley yambireji julde nuwel. To segutto yimɓe farabugu fa handen ana dambina e jaddinkoɓe lebbi kewɗi joni e wi yimɓe toon yimɓe gendi ndi ana donki nguur e safareji le o wattugoto yimɓe baña garamaji ge beete keñen dartude heɓude jam e deƴƴere. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Laamunkoɓe laamu hakkundeji o e INTM puɗɗiti haltidinde keñen ɗo Bamako ɗo wattu joni o ka tafon wala fuu ko nana koɓe kaldi ley o wattu goto kuma daw en gonduɓe murtere golle nde anda kandi timmata puɗɗiti golle handen nde fedde syndicat ŋaji tati kuma daw en e maire en ɓami dabere darnude murtere muɓɓen golle nde ka nata e haaɓo INTM go horeɓe maɓɓe kollitiwide garam ɓamude dabareji hollitinde kowoni e himmiji muɓɓen. Murtere golle balɗe joyi INTM nde mursini mali ko ɓuri milliard ŋaji jeɗɗi CFA ɗum yo haala Sekko Oumar Soumano coordinateur barometre gollide humaninde leydiyankaku banggal yirwere nde fedde société civile holliti wiide torra mawɗo watta sini murtere golle heere waɗi e wi horeɓe maɓɓe darnugol golle INTM kasen ana wawi wadde kutteji mawɗi dow leydi meɗen ndi joguidi tiɗallaji banggal ndenagu e cellal. Keɗe ko Sekko Oumar Soumano wi Moussa Malle Sissoko to faccitago Sitasidebe.
Nous avons estimé 5 à 10 milliards par jour.
Milliards joyi yaade milliards sapo ɗo won ko perda les douanières peɗe mila milliards joyi yaade milliards sapo ɗo won ko perda les ñolman goto les douanières Mali. Mi famintinan soni wi'ama douanie uddama impôt uddama entrepreneur kañ commerçant mawɓe wari ɓe lungi yoɓɓude impôt ji mumen ɗum naato titella mawɗo ndu keɓan leydi ndi. Joni sa ƴeewi a milani hono milliard tati yaade milliards nayyi sa ƴeewi ɗum ɗu perde mawɗo li keɓan mali ga sa ɓamti milliard goto yaade milliard tati ɗo ana wadda milliard goto e millionji temedde joyyi ƴeewi le baɗɗe joyyi ɗe a tawan mali perde milliardji jeɗɗi kan e million temedde joyyi le keɓal muɗum ga le haala amen ga mi holliti hoore mi amen ɓe kan e gouvernement jooɗo jandida ɗo ɓuuri moƴƴude.
Ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dow ɓembe ande ɗe dow hello amen Facebook e compte Twitter. Wayde deƴƴere ana heddi fa joni ley gelle yogaji ley leydi meɗen ndi yimɓe farabugu o nokku gonɗo ley région Ségou ɗo jaddinkoɓe dambini lebbi kewɗi joni ana jogui tiɗallaji banggal nguure e safareji to bañagara to nokku gonɗo ley région mofti yimɓe muɗum maje ke keñen dartude wartugol jam e ndenagu fa ɓeydure ɗen faamu keɗen Aly Cissé Sita Sidibe.
Deƴƴere ka warti nga terroriste en ɓe kana wondi filtade fa hande le ngallurene no hollitiri wiide neɗɗo goto joɗiɗo farabugu le wi oɗo neɗɗo joɗiɗo farabugu mo yiɗa inde muɗum haale jamande ana hasindine nguure hande
le gendini yimɓe ana wawi yaade fiito yimɓe ka ana wawi yiile yiilade gasa yoppi gendini hono maitre temed ɗiɗ tan wala fof ko wawɗa kasin sabude na fe keñen wakkati 10 heures ɓe gaari ɓatta kon sane fa maitre ji temed tati ɓen wondi e mobile loninge marfaji fa heewi terrorisme fof ana jogui marfa kan en ɗum ɓe felli ɓatta kon sare ɓe ɓamti sukaɓe ɗiɗon caggam ɓe yoppitiɓe joni ke deƴƴere waɗi seeɗan mbeɗa ñagol laamu o walla amen ko ñamete
so ɗum ɓettike yimɓel gonɓe badial gara waɗi majere beete hande fa tewta deƴƴere e ndenagu le cercle o ɓe kolliti wiide eɓe jiiɗi soldat se ɓe wara darono ndenagu mabɓe kalifa dolo
nokku tomi woni on deƴƴal fof wala toon militaire fe goto wala ga ko lenta amen ɗum saabi hande somi nangi laabi ɗi mi wawa yehude fe kilométre goto le saara badial garana wakkati fof yimɓe lonɓe hiite ɓe waran fella amen min jooɗi junggo maire o min wala marfa min wala laabi meɗen ñagol laamu o walla amen ndenagu.
Miccitoɗen wiide oɗo kabaru waɗi le wattuno bandiyaku fa yetto samugol lo yimɓe ɗo ɗati wondi ɓeydade le leydi Malindi.
dabere jikesi de gouvernement o bame fa sakko sakko gol nyaw coronavirus o tedinaka lumoji danate le boli bar ngaji en ko je nyamduji ciotete restaurant ngaji ana keddi ana udete le capitangal jiwde bangé nano warde bangé nyamo mayongo jom en de nukuji kulti wiide kalti dal fu wada ka fa de dabere bame dabere du fu fiya ka fa be pabe fa be dole na famake en alisi se sita sidibe
so churi to yimbe nyamata bar nga yogaji ka uddi le ngalure bamako ne watu seeda chagal dabereji di gouvernement lady malini bami yalla ana wawa uitude araba gol nyaw covid 19 fo le lady ni won nokule de uddai fa hande le ngalure bamako ne
avant de fermer les restaurants
pandene mo uddude otingaaji di be lenta jama bur mudde mena otingaaji na wurte mud son otingaaji uddama mena me tampan sanne wakati ne nyaw war arandre me tampi nuko yame uddama hun fu me hebay e jon son nuko uddama kaze hon me hebeta cugulu amen so wala e wala hakile e kubbe golata o yimbe ko golta den ana battobe sappo honabe wurirta
e wonuri koma
e juude yimbe jeyobe le bolidi dido dabereji ka mojjanabe faysel fayso woni mabbe egube nokkule de ko heewi ka fu ana heddi jodaade to fa hande sabi be quality wiide lamu o wala fu ko walliribe be ngana martin tebe kumpa bangal majjundu ngadu e tawede mudu fu dabereji kolita di ka wana ko teddina
so ni wana den lamu wala su babon so ni wala jamon tampi sanna bala sappo dabbida me heddi hunde sedan dembe tampi kasin so ni lumo uddama so ne halade ma gonga dum ngome darnamo wakati fuso hitana ana welto uddude nukude to sonnetedo uddu wala hunen lobbere so nukude uddama menani wasta hebde hunen dum tampina amen dum
yimbe fudi dabereji kesi di gouvernement bami wodani ana wondi waytaade ebe narda horebe lamu hakkunde rew faabobe le odo wakati
chrétien et protestant kanya e catholique malipi dabereji fa dabereji bamade ipati nyaw coronavirus osa ko tedine le julde mabbe nwelnde horebe di eglise ngaji didi ana nyaago chrétien en tedina dabereji mbiyaade ana dente himbe e nyaw o le yambereji julde nwelnde fa bidore no fam ke en alisise sida sidibe
e juude an nasara en anditobe hore mu en protestant na catholique tedinde dabereji mbawdi wodintinde be nyaw o na famudo ana mawni sanne le wattu julde finugol jesus christ kanko révérend nous ag infa yatara kejaro fedde mom no dirta association et groupement d'église et mission protestante évangélique le lady malindi obo narda yimbe be ngotta kawte de jama mudum hewi sanne
on célébrant noël
on va dans julen noël ngame lamdo ta yula be julen noël fu hakla hore be nikutume yatara ba jama hewi ma fandire fu yimbe hakla hore mudum buri hono fuko wala tile ana han acce futtilido jula nyaago allah yalla lamdo len e nyaawu
entendu
an nasara e anditirobe hore mu catholique en ka holiti wiide ciude eglise ngaji mabbe di ka heddoto uttaade le julde noel ne ngabe mbibe teddina no haniri dabereji mbawdi woddintinde be nyaw o kanko abe fernand koulibaly jottino kabaruji fedde mom no dirta conférence épiscopale bamako do o narda yimbe be fu teddina dabereji kolitaade wiide ana way sakkaade nyaw o le ciude eglise ngaji di
tawede sariaji bamadi sabe coronavirus o sodi sariaji sodi batama sanne nyaw o en wawan mede nyaagoji suudi babam fu batta sariaji lamdo homo fu jula nyaago allah yalla nyaangu ana timay meden
ciude eglise ngaji di ka ana narda an nasara ambe fu wada julde noel wakati mobe duhoto yalla de yere ndena ko warta le lidi malindi
kabaru nyaw covid 19 altenaire kanya nogay go lewru decembre ndu kanan ko be doktore lidi med andi collectivité himbe debbe e go be woni be nyaw on nangi taton woni jube sappo en jena woni santanabe ko natli lidi med andi warde hande ujunaaji jeegon e temedi don pande taton di don woni be nangi santanabe ujinaaji taton e temere jatton e chapande njoyo e jatton yube temedi don e noga e njoyo fa be dur en famu du kabar atti covid joni kedene mumin sende bo
so tawi ada wawi heddade tawi a fofay yude toppere a warde e be e nyoyude do video a andan so tawi nyaw coronavirus anema na so tawi dum wala ima ngodo bataki fetchama sanne do bembe ande kesse tama yo gonga non professeur dawda kasum menta duke ande nyaw coronavirus le lady mali ana famina men do majuna le hejo atti covid hande
mi famay ko sabide ana hakilu himbe wide nyaw o wutege sin en daari do ande kesse woni ko pawte den ko adna ndu fu reeru du mudum famu nyaw o nangi tewta sawrede nenno e mila be ima daraji bay wadde fandare yalla nyaw covid o won e neddo won himbe yoga be won ton atama won e mubbe wala fu ko matata nenno himbe be woni mubben taygito atama won alhali ko matte mubbe watde mila nyaw coronavirus o won e mub docteur e mbawide yalla nyaw o won e jomu na wala be ganno dango e himbe famu do ko holage hore mudum fu yotto laboratoire ngaji dara yalla kanko woni e emudun jabuji ndokete di laboratoire waawi de jomu yalla nyaaw covid 19 fo won emu na wala
kiyaja do suudu do gotoro an songo hoki alkamsare jabbinde maska ujunere sukabe darani be imma daraji le jangelindi be sukabe dokki adi wiide be tinnoto faminde yimbele do nyaaw coronavirus rotary club gondo burem hoki alkamsare sappo e jeddi lewru desam hitano 2020 suudu do gotoro nokku o kake denoji yimbele e nyaaw coronavirus kake lotirde juude e sabune gel hydroalcoolique kani maska ngaji ngonno hen fanda munno yo wallude suudu dogotoro o daranaade kabaru tabugol dabareji cenan kambar nyaw coronavirus hettinen joni lamdi keddotobe men yo dogotoro kojo Hamsatu Cisse dukke ande geeti nyawuji jaboto dun
dogotoro kama kubu an wala latade sababu nyaw covid 19
mi anda ko sabe de be jabay on kolitama wede ngi nyaw o lekini otakoto le goddugol kanye le hunoko dun sabe de sini on darete yalla won e jomun kudi wonton di gatete e lekini jomun nyite gon hen ite ndare yalla ngi nyaw o won e jomun na wala wede nyaw o an tawe do kubu dun wala fu tewtugol ko wada do mudon tafon
yo do timata hejo acti covid hande pati jegi ton yalla o don rena koje mun tabbe bajuji dokotoro en
Studio Tamani
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe kabaru ngon ile region ngaji meden dia jaran lam sigaso ameri en gelle gonde le cercle ka jolo njodde ke batule cakide yontere jabbenene do kabaru daranagol wayde dejerele nokuje damaje saibe de nokuje kaltidi ala jabbiro to furu to do basiji pawidi do kabaru leedi kany e basiji hakunde durobe e remobe no be kuliti wide gal kawrital wadi yeso horejo ameri en gelle le region sigaso ko yaata himbe teme derombe commune ngaji sappo e tati be cercle bafula be le nde yontere garan sawrede garan gite mbe garan chawre du nyawbe no dirta katraka e wi himbe ton ko buri himbe nogo yon chawrete le nyalomo fu le o imadara kando fudude pududo altinere kenyan na o imadara be collectif de fondation orange mali darani don o golle o ma handi mo nogay e jegon lewru decembre ndu sakirabe do kadu de kabaruji ka andon di fu do ba hebude di do www.studiotamani.org do mbaydu noddude do numero viamo kitinoto do mere do numero 37 321 wassalam
Studio Tamani.